Blackout Media. No need for the intro.
My name is Chinua.
I'm feeling it. Stash it together.
Quali bado se haiti ayo metaipanga sense. Ino tokyo metaba kwenki chite kopareti. Bala kufumia mochi molao. Chite tufika pafika chanangao. Dendi bala kushembao. Kasumi na jisa jiba feki wa mola banyo. Drop em down. You can do better, drop em down. Baby drop em down. Utaba kutemwa drop em down. Drop em down. Tumpila ba mwende teti palwandi. Umuntu muntu choishi besha kulanda. Asika na pachinto chota kwata. Dewa kukonko kaye mpanga. Kapulanga na mwishi na tanyanta. Pole pole. Ukafika pole pole. Kusalege ba jompole. Kaba kutemwa ni wa mwankole. Kwali ba jose haiti ayo metaipanga sesi. Ino tofyo betaba kwenye fika chite kopareti. Bala kufumia mochi molao. Chite tufika pafika chanambao. Daily bala kushembao. Mukasumi na lisa jiba fiki wa mwano. Drop em down. You can do better, drop em down. Baby drop em down. Betaba kutemwa drop em down. Drop em down.
Music.
Deep Chronic.